hii mafuta imepanda, ile transport yenye tulikuwa tunatarajia itakuwa kama kila siku, leo tumeona imeenda juu. So kitu yenye nilikuwa nataka niambie tu serikali washukulikie, waone vile mafuta itarudi chini.
Kama mzazi saa hii shopping ni kama 2000, so 1000 hata iliwezi maliza vitabu ya set books kama grade 7 mpaka grade 9, size ni very expensive.
Mwanafunzi kwa university already hata sikalipia yeye fees ya semester ya 3, sina chochote.